Awuphinde le nto boyithethe niyadelela sanibona bafazi 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 Wena mfazi Usukwali Niyadelela sanibona bafazi Awuphinde mfazi Ungasukwali Niyadelela sanibona bafazi Awuphinde le nto boyithethe Niyadelela sanibona bafazi Awuphinde le nto boyithethe Niyadelela sanibona bafazi Wena mfazi Usukwali Niyadelela sanibona bafazi Awuphinde mfazi Ungasukwali Niyadelela sanibona bafazi Awuphinde le nto boyithethe 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 Niyadelela sanibona bafazi Wena mfazi Usukwali Niyadelela sanibona bafazi Awuphinde mfazi Ungasukwali Niyadelela sanibona bafazi Awuphinde le nto boyithethe Niyadelela sanibona bafazi Awuphinde le nto boyithethe Niyadelela sanibona bafazi Wena mfazi Usukwali Niyadelela sanibona bafazi Awuphinde mfazi Ungasukwali Niyadelela sanibona bafazi